najimsafi.com.
Yeah,
Cookie.
Let's go. The name be Mansour Lee. Since the star Mansour Ali, rocking on beat, you know me. Never bang a vina kama ABC. When you game, when you a mini monster, spit the maneno. When you a mini conscious battle, me sing a ram, knock a knockout. Don't try me, we train deep in the culture. When you kill a beat, mina beat, and when the rap slow, sometimes turn twist up. Nasi jadi kani boom bap, oh hit trap. Put your kini call to me faster na fika. Na drop bars, kisha hasta la vista. Sipa tazi time, mina chapa na kipa. Cause kicho kina vitu vingi, na vyote na vokoza vya msingi. Tunchi the scenes that we made it, bada mahisabu tunakwenda kuspendi. Na wala sio mpaka weekendi, we just don't care kama haters wapendi. Viwanjani tuna take two pictures, tatukuta tuko live to Insta. Piskali kwenye kona zina nita, master kabisa.
Nilipo fika, fika, minajo pika, pika, minawalisha, lisha. Nilipo pita, pita, nilipo fika, fika, minajo pika, pika, minawalisha, lisha. Bishi 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 diko 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 bishi 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 diko 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 diko.
Started from the bottom, now we here.
Now we here.
Ziki swaki toto na menea.
I'm here.
Hili do the anthem bwana. Checky haters wana kwama.
Say my name, rename, no gimmick. We are not the same, goddamn it. Hold up, you test me, hold up. Natema kemikali kwenye vesi, hold up. Hoi na waacha kama poster. Waki flow, wana sound kama poster. Zao zina poya, cheki yangu imeja. Waki kaza foko, bado wana ishiwa bus. Wana shangawa, wani kuti kwenye top 10. Bado nipo nipo, tuna maintain. Ku maintain, siyo kazi rahisi. Ukiona bado tupa, basi ujue ni ubishi. Wana juwe ni mazishi. Na wakil booth, na waziki ya kibiti. Since the star.
Nilipo pita, pita. Nilipo fika, fika. Minajo pika, pika. Minawalisha, lisha. Nilipo pita, pita. Nilipo fika, fika. Minajo pika, pika. Minawalisha, lisha. Bishi, bishi. Bishi, 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 bishi. Diko, diko. Diko, 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 diko. Bishi, bishi. Bishi, 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 bishi. Diko, diko. Diko, 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 diko.